They call me Reno. Happy birthday, Pastor Caro. Happy birthday, Prophetess. Happy birthday, Pastor Caro. Happy birthday, Prophetess. Happy birthday, Pastor Caro. Happy birthday, Prophetess. Ongeze maisha mengi, akulinde na akubariki. Tunakushangilia leo kwa mema uliotenda. Amefungua watu wa Mungu na leo wako huru. Tunakushangilia leo kwa mema uliotenda. Happy birthday, Pastor Caro. Happy birthday, Prophetess. Happy birthday, Pastor Caro. Happy birthday, Prophetess. Yeah, God will bless you more and more, and you will gain more years and a lot. I pray to God to give you life and good time in this world, yeah. I know things change in a way, and God will protect you every now and then. Yeah, amefanya watu wakafika mbali, na Mungu watamfanya ataenda mbali. Baraka zake zitaongezeka kila siku, kwa sababu amefanya mambo mema sana. Ukweli ni haya yatapita, na Mungu atamfanya huku kote atawika, kote nchini na hata Marekani. Tunakushangilia leo kwa mema uliotenda. Happy birthday.